Wanangu, hii sio siri tena, lakini let me recommend about it. Kama unataka kuchange your game, at least, hebu jipe muda kujaribu hichi kitu, then utanishukuru baadaye. I'm just sure utanishukuru baadaye, usiwe mbishi, just jaribu tu. I'm very sure to change your game, sawa? As usual, very simple. Njoo kwenye previous week, hii hapa wiki. Nimeweka mstari kwenye the highest price, pia nimeweka mstari kwenye the opening price, nitaweka mstari kwenye the closing price, not the lowest price. That way easy. Sawa? Okay, hiyo mstari ni nini na kwa nini nimeweka? Those are the key levels. Levels ambazo zitaruhusu wewe kuingia kwenye market na kutoka kwenye market, sawa? Kwamba utakuwa na spot the market kwa urahisi kwenye engo hii hapo. Sasa, tunakuja kuona the distance. Sawa? From hapa to hapa it is kinda big na nini. Kwa hiyo kuna hizi price ambazo huwa zinafunga huko katikati, tunachukua advantage of them. Kwa hiyo tunaweka nini? Mstari wetu huko katikati, sawa? Inakuwa imesimama kwenye closing price hapa na opening price hapa, sawa? Okay, kwa sababu gani na recommend hichi kitu, sawa? Take a look. Price ambapo ina close, nyingine ina open. That is to say, hata price ikiwa inaenda kutafuta the lowest price, ikirudi hapa kuna reaction ambayo itafanya, sawa? Ambayo inaweza ikakupatia advantage. Kendo inapofunga nyingine upande wake mwingine inafungua nyingine, sawa? Kwamba the closing price inaenda na nini na the opening price of the next candle. Hapa pia inakuja hapa. Price ilifunga hapa, ikaje kafungulia hapa. Kwa hiyo hapa moja kwa moja kuna reaction ambayo wewe inaweza ikakupa advantage na ukaitumia, sawa? Okay, tuendelee kufill hizi gaps, sawa? Huku chini nitaweka somewhere here. Nitachukua the lowest price ya kendo hii hapa, sawa? Nimeiwekea chini kwa sababu the range, price imefungia hapa. Targets zetu kwenda juu tunazo, targets zetu kushuka chini tunazo, sawa? Labda nitaongeza hapa, nitaongeza na hapa. Ili ni clear about it. Kwa hiyo sawa, nimeweka hapa. Nitakuja kuweka mstari mwingine just somewhere here, sawa? Kwa hiyo bado nitakuwa na variables zangu kwamba hapa na hichi kitu ambacho wiki ambayo ipo live, sawa? Hii wiki ambayo ipo live nitaiwekea mstari, sawa? Hivi. Alafu nitaenda back in time kwenda kwenye time frame ambapo nachukulia entry zangu. Okay, niambie sasa wewe, kama wewe. Niambie wewe hauta spot entry price ikiwa hivi. Kuanzia hapa kwenye mwanzo wa mstari huu hapa ndio price yetu imefungukia wiki nzima kwenye lisali moja limoja. Kweli kama unajua the break and retest structure utashindwa kuingia kwenye sehemu kama hii? Eh? Okay, price imekuja ika break kaja ika retest hapo, utashindwa kuingia hapa? You're not serious. Kwamba targets zinakuwa hapa. Kweli? Kwa hiyo sometimes loss ni vitu ambavyo tunajitakia wenyewe. Na age yako kama ni ndogo inakuwa ni hivyo. Lakini you can just use these lines alafu ukacombine na vitu vyako vingine. Let's say unatumia ICT au CMC, whatever the case, lakini unaweza kutumia hizi key levels ku identify vitu vyako vingine ukapata the very clean opportunities. Thanks for watching. Pia about entries, siviongeleagi sana because that's part of my mentorship. Kwa kama mtu anaye enjoy au ananufaika au anataka kujua zaidi, you're welcome. My mentorship is not free. Really not free. Thanks.